Takor kowaad dulmale kale ka hoog bulshada lan ku awood sheegradow anta badan oo ka dhiyaaya qaadalka sharciisho nuklia sida Soomaaliya muddo ku badan 30 sano iyo ka jirta dowladnimo daciif ah taasi oo ay sheentay marka inuu ku dhiyaan qaadakora hadaba bilaantay inkastoo iyo iyinga haano awood badan aan haysana haddana sidee iyo kaalin u qaadu qoranga kortago ka takorka bulshada nugul oo kala ka hawa iyo sidii loo kortago kora Maryan Aadan Cali oo ee gudoomiyaha ururka Suusweyna oo ka shaqeeya arrimo samafalka bulshada iyo radio Arladi oo ku warantay sidii loo kortago kora tokorki iyo dhibaatooyinka linjay sida waa bilaanta Soomaaliyada
in walba horta marka hor Ninaa weelba diiniyan maadiyo nee diiniba inta la bar markaas ku bacdanan xaq weelba iyo xuquuq weelba bilaanba la tin yahay la madana boy leere gibir warbaatay si bulsho albartay meel weeba ka bahay in meel le wala baray bilaan walmay baro iyo meel ka baas soo kala aqoon darada neeraadas qof weelba qof aqoon leeg raanagade markaasna meeba meel ka baas ay faquuqdi oo jaraasi hadda sababnaaba Soomaaliyeedanka badanta gaar ahaan baydo saydanka badanta faquuqda saydi libay baka jaraata wilib takoora ka jaraasta koree tumi way la keeray hebalo briyeet hebalay masguursu koraan kale sababtu meesheen teeda sababta saydi way beetak saasay leeray inyo meeli bigibdo walmay barado leeray ido ay guriya kiree rooga oo wilib hadan iyo awal web qowdu koraan maadaama leeri wal balaanta fahanshay saydan ku badni Miguelki inuu isfool fahmo iblaanta wal fahanta farqaas hortan dhahay blaanta saaydan ka badan taadan saasad badanaa way leeray dadka birsheen way la baalakaa in yo lugto la am illo la in am skal jiisan am xaalad kale adan loo la bedeliyo la kaaw laakiin meelaha goobaha wax barashada hadyo saaydan way balak faq u qayniyo jiisan am skal illo la ardayda hita dhaxdiyo saasad iska era sida bulshada dhaxdiyo badan way la keeray hibo loo sado qofkaasiiti way la kaahita hadii is wax barashadi in jeedi in is faquuq daasiiti oo lan geysadi in is niijab kirido oo bariyeetina hormarshiina in socod way qofkii awal hormar in socod aad aray jarti kaliya bulshadu waxyaabaha la eereen sida oo dugsiyadii haato iskooladii haato bulshada dhaxday haato waxyaabo isla eray yani jab kiridaan qofkaasay niijab faquuq daslan jeesay dartan way la kaano lulis oo dhan binus wal hormar leedhoon sameyn
qaar ku mid ah gabdho ku nool magaalada Baydhabo ya fikir sho ku dhiibidiya sida lag yaraay kora qatarro tagoorka ee ku jira Soomaaliya
anoo raw magaay deeq Ibrahim ay ku tirsan bulanto bulshada ka nool magaalada Baydhabo may hadii Soomaali in hadin gaar ahaan eeda link badinyi ardayre oo muddo bulshada may ba anti joojaan leh oo nadaafad markaa way ba bulanto may baa arday way balin halka safaqo halka salka samay dig jalan gasiinateed iyo kuwada markasta ee walbanka aragnay la fadeemaha aragday oo sidii oo ka bedel lahayn qofkaasi oo geeka faquuqahay oo saas leh baray door may buuha kun hoob walaab in dhigan sidaane in ka abweelane hortiis leen ku soo hal arag may buu way ka daalay oo dawas ku dhaafay markii intii dhig jalan gasiinay horan si wadato walkasta la arag may buuhan adkaysta markasta deera sameeyay faa
maay wali balayri biili maxamed walba kamid ahaa gibdho ku nool magaalada baydho walka barade taqoor walba sheerisa jahilnimo haddii walba barado fanta taqoor majirfan oo walba ka bilaawday horti idaa ka bilaawe gibirtu may walba barbo kuriitak feela walba barashid miil baa ka bilaawas faquuqun walba ka feela fada interest ka dhaaf haddii oo shaqaan doono hadaan dugs iskool dhigtaa hadaan lacal dhamaayo shaqo ma helo sababtoo ah waliba jirta qabiil iqbiyaali dafaaraasa jirta taana badan haddii waliba ka dhamaadaan bado iyo miil oo kan lambaahnaayn haddii faquuq jirfan wadankaana ku shaqeysan horumar diisi fadni